abani miezi mira combo five mira jikuwe kirini mira zawa wala mwisha kutama omukwano kuja kunyiwa kulikwe mfuna mbuza mbuza ono yagenda teyansiula obusente bwe nalinina yatwala teyangambako yakola kyenali sisuubira omutima gwange gwaluma wagenda kukyeyo yatuleka mu kyeya tagenda kukyeyo eno yatuleka mu kyeya watuyisa mu olweyo okusooka wampatenshoni kati ontadde ku tenshoni tompate na disizoni ontute ku porizoni oyina wadde rizoni uye mweno sizoni wagenda kukyeyo yatuleka mu kyeya tagenda kukyeyo eno yatuleka mu kyeya watuyisa mu olweyo kono wange tenasembeza omutima gwe nayagala teyakwekananga esaamanya omutima nagukwawula yagenda teyansiibula bannange teyansiibula wagenda kukyeyo yatuleka mu kyeya tagenda kukyeyo eno yatuleka mu kyeya watuyisa mu olweyo wagenda kukyeyo yatuleka mu kyeya tagenda kukyeyo eno yatuleka mu kyeya watuyisa mu olweyo.